ZWAP.com.
Kuyumba yumba seti michongo piga kago mambo yatakuwa sawa ukikosa leo usikate tamaa siri ya maisha yako kuna naye jua zaidi ya mumba naye kupa kura
wewe hujapoteza fanya unachowaza acha kuyumba yumba maisha ndo haya hujachere
Yeah.